Malo mo e lau mare e hoiki, mea malo lea e tonga mo e sola kotoa beo ku mea mai ki hei tau whamafora lea anga maheni o ku iloa ko e leo e kikite pia mo e seasi au fitu teo te watu ki hea renga wai ko si isu kalasi ko au faifika o plikane sao o ku ki lau ko e tāpua ki me whakakoloa ki a teo ke hoko atu e tau polo kalama hafe houa I he fia fitu o pule lulu kotoa be I he hawane o kuia I he fifia mawaha I a te au ke uke o atua tali tali lei, tali tali loto maa whana. Ki ngai lau maari e kotoa beo ku toutou mea mai, o ku honga ke he motuani, ae tukuange ho mou ngahi fe mou e kina. Kai lawa ke mou whano ngoa, ae tau wako ke he folofola, maa mo maari o nia he eke. Ko ia ku ufaka o atua tali tali lei ki he ngai lau maari e kotoa beo. Kapao ku ke mea mai pia mi api, peo ku ke ihe mea lele, peo ku ke ihe ngā ue anga. Kau ke tuku taimi ke ke whanongoa ai polo kalama reo oi kikite, o ko ulau kwe tāpua kia kia te au. Peko e ku lotu uia, e tokoni mai ai eki, I hono whaka ho ata mai, ai whaunga oi mo oni oi folofola. Ko e hui koi pirikimi o ku tau whai, peo mei taimi ki I taneti. I e fia fini foki, Oku ia ia fifia mawahe, ko e tau wausia, ae fononga o eono e mahina, ko e ulaki wikeni, o eono e mahina, o e wafe hongfulu mahiwa. Te tau bea moe ha, he kutai amane kina e tau kamata mai me isa anuari, ko e nyo kutau tuu he tumu tumu o e tau. Pea kutau wike bebe a tau wau atu ki he hifonga o e tau koeni. Kautuia e whakafita imo e whakamahalo. He ku tau ilo ko tau taula mahao na e whai atata bea e eki. Ka ge e hawani, ko e ku whakamu ia mo e ku lotu, e folofola mai ae o tua kia te ki tau tolu. I he polo kalama pe ko e folofola te tau wako I he e fia fini. Ka ge he ki mua ke tau hoko atu, whaafepe ke tuku mai o toka ngā kai o mai ha tau fuihiwa, ka toki hoko atu e tau polo kalama. Malo.
Oh,
tua mafi mafi koe mauta mai fai mesi mo alo ofa ai afiona. Lau maungahi tāpua ki he fiaf koeni, he mau ilo i whakapapau, o wikai ke tūre pe mohe afiona i o mautoka ngaikina. Na e fononga mai a e fononga mi he uluakio i mahina, pe na e whakangofua e afiona ke mautu uta, i he ono e mahina o e fononga ngani. Mooni kakoha mooni na ikai honge whaingataa, he ku mau wakai pe a mau fanongo, ki he tau fetuku mi he kauwai koeni ki he kauwai o e malolo. Kakuto oa hau mau loto he makatu unga iho o ofa, he ku whaitu unga apeia, o wikai ke whai o whakata tau, ki he mau whakafeangai. He koe mooni ka bauna e totongi o whakata tau he a fiona aho o ofa ki he mau whakafeangai, koloto ke mau iloa i he fiafi koeni. Ka koe mau fononga he ulaki wike o e ono e mahina, o ulauhu maunga he tāpua ki, koe uhiko ho tataki pia moho tauhi. Whaftai ho mau lau maari e koe whakakoloa, ho gei whakalau maari e lei bea ho eke. Malo ko ho whakalilei, e kau tauhi fonua, koe uhiko naunga he whatongia. Whaftai ho mau lau maari e koe whakalilei e a fiona, o whaige e kau taki lotu. Pe mohono tauhi o e ongongo lelei, pe mohono tufaki o e kospeli o e afiona. Mau whamalo ato e mau ilo pau, o ku tau lalaka pe mo koe pe moho o tokanga. I e vefini mau uno of mawahe atu ho lau maalie, ke whaiteunga i ho mau loto, hono ako i mo hinoi i ki mau tolu, i ngahi whaka kaukau ho folofola, koe uhiko e lalaka ku mau whaibia me taimi ki taniti. Whamono more lau maalie maani oni, kake nofo koe iho mau lau maalie, pia ke ako ia ki mau tolu, ke whaka o tua e mau lalaka, o hange koe folofola te mau ako i he fiafini. Ka bukina mai ki mau tolu he mau feohi, ia klais koe alo, ka ko mau whamo ui. Kore be ke u ke ihu whanga te behe ngahi, tala whakatapu kotoa be ku o whaawanga maheni hono, au whakia tu pe me e whare whakamafora reani. Kai hoko atu e tau polo kalama, o gui loa koe reo e kikite, koe hafe houa, pe mo siasi au fitu teu te watu ke haere ngawa mai a eiko si sukalasi. O gui lau koe tāpua ke a efe fin, pe gimo ke tau hoko atu ki he polo kalama, tu pege watu e gingai whanongo nongo koe ni, ko u whamalo atu. I hela wale leo e polo kalama siasi, o e apitanga whakatahataha, pe a koutui koe. Ki apitanga whakatahataha eni a e kautala vou pa whaenta pa moe adventures na e whakahoko ia i he matatahi muri wai i he wiki eni koin ko tau situ a pia miai. Fa maa loa tfoki ki he kautaki ki a whina uloko tui ka umaa a maa ke afu pia moe lisa peti filimu maka i he take kina e tau whanau he ngahi polo kalama. Ono ako ia ki nau tolu he ngahi fie ma ufakalau maalie o ku take ki nai ki nau tolu he wikeni. Ka gene i lawa lelei fokpa mohono ngahi polo kalama pe a toi ngai sesi ki apsias. I e hoko atu pe o e wikeni e fai pe mea ta tau ko e tau polo kalama hanga maheni. Koe wikeni foki, koe wike whaka osi eni, a e tau ngahi houa lotu, loto ngai wike i ngai whaianga lotu. Koe whalaite a hongofulu maafa, te tau whakatahareva ki apsiasi he tātāwha o Penrose Woti ngā lutu kui parataisi. Ke whakaawa i e mwalanga whaka evangelio a e kautala vou o kuui koe Last Empire. Pea o kuiai e whakaafe mawahe. Ke a taha beo ku mea mai ki he whakaafeni. Ko e porokala mai ni ko teu teu he potu ngā ue tala vou. Malanga ipe he kau talavou, ko hono o atu he ongo ongo le lei o si isu kalaisi, i he pure anga hau whaka osi, o tau mamani. Pea wau te ke whainga maari, mea mai koe porokalamani e whakawai he po flaite tafa, po tonaki, po santei, monite, tusite, e malolo he pule lulu, hoko atu he tō pule lulu, o pe he o toki whaka osi ke aho ufulu mahiwa. Ko e whakafeia, o e mahina kosune. O kteo te watfok pa mo e folau a e kautala vou ki he fonua ko Solomone ihe polo kalamata tau. Pea oku frampe te tau kau fatahi ono lotu angahi pure anga koni, angahi polo kalama koni. Kore pege e kauiwa, ke mahi a tau fuihiwa, ka tau toki hoko atu. Malo. Foki wiki kuosi ihe tauhanga o tari ko haia kalaisi. Pena tauhanga whakamoni iai koe aloia o tua, koia e misa ia, pea koia ae tari ki o taungahi palo parema. Ihe e fiafini, te tau wakaia ki he whakakaukau, koe harewa e tari ki he mamani anga halani. Pea kuna whakakalea koe taha, koe ha ai fai to'o, tene lava o solova, ai fai ngata aanga hala, o kufe kuki moho tau mamani. Kaki mo ke tau lava o tari e whakakaukau koia, pe koe fehu i koia, o kufe mawege tau tari e tau toluia, koe ha ai anga hala. E lava fefe ke tau ilo, koe ha ai anga hala. Kufafe beke ke fanongo pe mua, pega mau ke whainga maari e o wakai ki ho wholofola, he goe ni a tari uruaki u o mai e he tohi tapu, i a ulaksione wa he tolu pe a moe vesi hono wha. Koe ha e anga hala. Mea mai kau whanongo ki whakakau kau maari e o mai e sione, fe kau aki moe tuunga koe o ku ui koe tō onga mo ui anga hala. Ulaksione wa he tolu pe a moe vesi hono wha. Koe ia kotoa peo kune whai anga hala, o kune mau mau i foki ae fono, he koe anga hala koe mau mau o e fono. Sai koe hae fono, he koe mo ui anga hala ku taramaia e he apostolo, koe mau mau i e fono. Pakuloto peo he efefini ke aike whaingo fua ange whakakaukau. Koe tau talanoa pe ke e fono, tau talanoa ke e whekau. Pekono whakaha mai pe whekau, o se lava ben ke mea i koia o kuhinga ke whekau e hongo fulu. Tā koe neu taramaika dek tam tolu he whakau kau koe nea wholofora. Koe anga hala, kohono mau mau i e whekau e hongo fulu, pe kohono mau mau i e fono. Tāna whakapatonu mai be si one, koia kotoa peo kune whai anga hala, a ia ka mau iaha whahinga mo ui e ui koe anga hala, koe toko taha koia o kune mau mau i ae fono, he koe anga hala, koe mau mau. Oi fono. Aia ka pau koe anga hala koe mau mau e fono. Tau feinga foki he hoani pe koe ahoni, ke tau tari ai faito o pe koe solova anga ki he mau mau i koe fono pe koe anga hala. Ko hai lewa ku mau mau fono, pe ko hai ku anga hala. I toi ka lo mawa e tolu vesi hongo fulumu e ua tolu. Loma vahe tolu vese ngon fulu mwe watol. Ube vese ngon fulu. O hange koya kuotohi. Oku ikai ha tokotaha kuma oni oni. Oku ikai au pito. Ha tokotaha. Mea mai e hou eiki pia mwe kaufanongo ihe efefini. Ko haiku ne mau mau ihe fono. He koe mau mau e fono koe anga hala. Kakutamaya bostolo ike teki tauntolu. Oku ikai peke ya hatahe maani oni. Aika mau kwa kia tae maa doni takwe kau mau mau fono katoa ki tau tolu ya. Okutohi begia ya apostolo hevesi wa tolu ewa he tolu. He kuo fai ya ngahala kotoa be pea tomui he whakamalo mei he otoa. Kumari he whakakau kau hono o maike te ki tau tolu kwe ihe e fi afini. Kwa tau fekumi ke tau ilo mei he folofola kwe hae tari pe kwe hae solution tene lava o solova ai mo ui koe ku tau mo ui aki koe mo ui angahala. Pe tau hafuko tala mai e sione kate ki tau tolu koe angahala koe mau mau e fono. Pe tau toe fehu iko hai oku angahala. Koe ni utala mai paula kate ki tau tolu o kai kia ta hai e maani honi. Oku tau angahala kotoa be pe tau tou mui he alo ofa ai otua. Sai ka pau tau angahala kotoa be koe hae to tongi ai angahala pe ko hai tene ma uia. Loma vahe o no vesi watolu, moe vahe ni ma vesi tahawa. He koe totongi o yanga hala koe mate, ka koe mo uita inga taa koe fuaki ofa ya ae otua, ia sisu kalaisi koho tau eike. Kapau tau anga hala kotoa be, ka jihatahe ma oni oni, ta koe totongi o yanga hala koe mate. Ko hai totonu ke mate, katoa be, he kuta wanga hala kato ape, o kuta utomui kato ape, o kuta umau mau fono kato ape. Tako hota utotongi ihe mo ui yang hala koe mate. Fanuwe farea apostolo he vahini mamo vese ngufuru tahua. Pea koia, o hange na e hoko mai a yang hala ki mamani, moe mate e meihe yang hala, ihe tangata pe taha. Pea na e pehe e hoko oe mate ki he kakai koto ape, he kuwa nga hala koto ape. Ka mongo e totongi yang hala koe mate, pea kamau tau anga hala kotoa be. Tate tau mate kotoa be. Ka uigeko ya koe o efi afini. O kweke tau wako ta tolu efi afini ke tau, ke tau kumi e totongi anga hala. Ikai, koe tau kumi e tau tolu he efi afini. Koe hae faito'o. Koe hae solova anga. Koe mo ui anga hala. He ku tau anga hala katoa be. Ka kua pau ke tau ilo e tau toluia ko hai oku anga hala, ko e hae anga hala, pa tau toki lava rewa o mai e tari me folofola, ko hae faito o ke anga hala. Sai, tau tou mui kotoa behe alo ofa. Ka koini, uruaki pe mea ke tau mahinoi, ka pau ku tau huunga katoa pe ki he mate, ko viu tau anga hala katoa rewa. Na tau wakai he wiko siu tari, ko kalaisi, ko misa yaya, ko hae rewa ia. Loma vahe ono vesi watolu. He koe totongi o yanga hala koe mate. Ka koe mo uita inga taa koe fuaki ofa ya ae otua. Ia sisu kalaisi kota weiki. Sai, uiaye mate, uiaye mo uita inga taa. Koe mo uita inga taa koe mo uyu feanga hangai moe mate. Aie koe mate, koe totongi ya oe taufa yanga hala. Koe totongi ya tau maumau i koe fono. Koe totongi ya e tau mo ui kovi hufanga e whakatapu. Aia u totongi, kono whakaarea koe taha, oku tau huunga tau tolu ya ki he mate. He kua koe ki tau tolu ya he folofola, maka tu unga he maumau fono ai toko taha, tau tomui katoa katoa ai, tau wanga hala katoa ai. Ka kono maarieni, he kutala mai mea apostolo ya, oku iai, moe mo ui tae mate. Pe koe mo ui tae ngata. Ka koe mo ui tae ngata, koe fuaki ofa ia ae otua ia kalaisi sisu. Koe haarewa e palani ae otua ki he anga hala. Uraksione, o sione vae uluaki pe mo vesi uahiwa. Sione uluaki mo vesi uahiwa. Pea koe aho na ane feholo iai, na e mamata asione kia sisu, oku aluange kia teia, pea ne pehe, vakai kia lami ae otua, aia oku ne ave ae anga hala a mamani. Palani rewa e otua, Ka pau koe huunga e tangata pe koe alunga e tangata he tauanga hala kotoa pe koe mate. O siai palania e otua, ke tau maua e mo ui tangata, ke tau wafe mi he mate ke he mo ui tangata. Koe nyo taramai. Pea koe palania e otua, o ku huumaia ihono alo ko si isu kalaisi. Pea ne folofola o pehe, vakai ki he lami ae otua, aia okune ave aia ngahala mamani. Ku hangarewa isi isu o ave ta ua ngahala. Ata utolu kahatoa be. He koi palani pe ia he otua. Okune to'o fefe, okune to'o fefe si isu ae ta ua ngahala. Okune ave fefe ae ta ua ngahala. Loma vahini ma, vesi ono ki he hiwa. He na e lolo tonga e tau vai vai au pito, pea pekia kalaisi i he kuonga tutu umarie, koe uhi koe ta e lotu. E meimei i kai au pito fie mate hatoko taha, koe uhi koe tangata anga tonu pe, ka e faafai a pe ke mate hatoko taha koe uhi koe tangata anga lelei, ka oku whakaha e he otua ene ofaa kia te ki tautolu i he meani. Lolo tonga koe kauanga hala a ki tautolu, ne pekia kalaisi maa tautolu. Pea kako ia, pea e asili ai whakamu ui o ki tautolu, me e houhau ia te ia, he kuo whakatonu hiai a ki tautolu, iho no tātaa. Ka paute ke whanongo ke whakakaukau koe ku o mai koe e apostolo, o ku maarie aupito aupito. He kamata koe tau wako koe vya fini, tala mai, tau wangahala ka atoa be, tau huu kotoa be ki he mate. Pea lolo tonga koe tau wangahala, tala mai ya. He na e lolo tonga e tau vai vai au pito, pea pekia kalaisi, ihe kuonga tutu umarie, koe hui koe kau wangahala. Ki whakakau kau e nge whakakau kau kuya, he koloto ke vetekia e tau whakakau kau ihe vya fini, kai toki hoko ato e tau wako ihe wike kahau. He kubehene whakakaukau. O si whanau i mai peau koe anga hala, he lau koe folofola. Pea ko o si taumua pe ku mo ui a kuia ki he mate. I erewa e palania e otua, he kuitai koe fina ngalo ia e otua ke tau mate. Koe fina ngalo e otua e ke tau mo ui tae ngata. Ka ko hiku tau fili tau toluia maka tuunga he anga hala e ulua ki ongo mātua, o ku wafu ngia i pe tou tangata mo e tou tangata. Kuo paupe ke totongi e angahala e koe a koe mate. Koe nu talamai ka titau tolu e vahe ni mamu e vesi walu. Ka oku whakaha e he otua e ne ofa ki a te kitau tolu i e meani. Lolo tonga koe kau angahala ki tau tolu, ne pe kia kalaisi maa tau tolu. Whaka fe tae ai hoku lau maarie. He ku mahino pe ku huunga ku ki he mate. Ka ku vae tu uau e he mate, koe uhi koe totongia oe ku whaiangahala, ka pau, te utari e pekia kalaisi. He koe ni utaramai tene ave a e ku wangahala. Pea kako ia, pea e asilia e whakamo uio ki tauntolu mi e houhau. Ia te ia, he kuo whakaton huia agia ki tauntolu, iho no tada. E kau whanau koe whakaafea koe uloto ke uatu kia te koe i he ui keni. E hoko te tau ako he wiki kāu, ka ke tari mua, ke veteange si su ho tau huunga ki e mate, he na ane totongi ia eia, i he kolosi. Koe kulo tu uia, e whaitanga buki na ki tau tulupa mo e folofola ku tau ako, i he fia fini. Ka ufakafei mua ka uhiwa, ke maa tau fuhiwa ki tau fuhausi aki. Malo.
Oh,
marie o kuma mnoa tu keke hinoi iki mautolu fakata tau mwe mooni ho folofola iho alo ko sisu kalaisi kako maufuka mwui. Amen.
Ae nau nau o e fofonga o Sihova Mone oatu ene merino ke de koe. Amen.